Ibyarayo byankubunira mukwano gwange byonna byonna biva wansi mu mutima gwange bingi tebijana ku lulimi lwange gwe kirabe. Sometime mbeerayo mu mbeera zange ndowooza ebintu by'okoze mbulamu wange taata ne nkuyimbira obuyimba wange gwe bulabe. Era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera kuddamubijembasira taata wange sasira. Next week tugende kumbazade wange wala wana besonzola ngololenzi wange tuyitako ne wajuma mukwano gwange akulabe. Bino bike yayonsulira sasola mukasha masabu ye mama tonsekerera yeah. You know I get you every morning and every day that morning and every day every morning sabankuwe era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera nkudde mu bijembasira taata wange sasira tugende ku mbazadde bange esonzola ngolole. Bona gwakukumenya.